ugu yaraan 700 oo qof ayaa dalka Kenya sanad walba u geeriyoota qaniinyada maska. Khubarada dalkaasi ayaa wada cilmi baaris ku saabsan sidii arintan dawo qiimaheedu jaban yahay loogu heli lahaa. Hawshan ayaa ah mid aad u halis badan maadaama sunta maska ay khatar tahay, laakiin haddii maska suntiisa laga shubo oo dib loo habeeyo waxaa suurtagal ah in arrintaasi ay nolosha dadka badbaadin karto. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyay Jim Randall, waxaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Beth Mwende waa hooyo ay ka geeriyootay gabar yar oo ay dhashay oo 3 jir ahayd. Mas ayaa gabadhan ku dhex qaniinay cariiska ay ku nool yihiin.
She was bitten at night. Around 3 a.m. the child started crying and vomiting.
Waxa la qaniinay 3 habeenimo. Waxa ay bilowday inay ooydo oo ay matagto. Ma aynan ogeyn in uu mas qaniinay. Subaxii markaan soo toosnay ee aan reerka biyo u doonay, ayay inantayda weyn waxay ii sheegtay in walaasheed aanay soo toosin.
And on my way back, I met my eldest daughter, who told me my child is not waking up.
Xarunta dalka Kenya u qaabilsan cilmi baarista masaska iyo kahortagooda ayaa ku dadaalaysa inay soo saarto dawadii ugu horreysay ee sunta masaska looga hortago ee lagu farsameeyo Afrikada Bari. Xaruntan ayaa rajaynaysa in dawadan suuqyada loo iibgeyn doono 5 sano kadib. Waxaana arrintaasi faahfaahinaya Jeffrey Maranga oo xaruntaasi ka tirsan.
The snake we're about to extract venom from, we call it African papara. This is the most common snake we come across in Africa. And also, it seems to...
Nooca maska aan rabno inaan sunta ka shubno ayaa lagu magacaaba African buff adder. Waa nooca ugu badan ee Afrika ku nool. Waxaana la rumaysan yahay inuu dadka ugu badan uu noocaasi qaniino, maadaama uu si fiican ugu dhuuman karo dhulka Afrika, iskuna ekaysiin karo dhirta.
Cilmi baarayaasha ayaa daraasad ku samaynaya suntan ay maska ka soo shubeen, kadibna waxa ay ku mudayaan qaybo yar oo ka mid ah xayawaanada wax lagu tijaabiyo sida ariga oo kale. Xayawaanka ayaa suntaasi ka helaya tallaal uu isaga difaaci karo haddii uu masku qaniino. Ilaa iyo hadda dalka Kenya waxaa laga helaa 2 nooc oo ka mid ah daawada lagula tacaalo sunta, waxaanay labadaasi nooc ka yimaadaan dalalka Mexico iyo India. Waxaa jira noocyo kala duwan oo masas ah oo xarunta Kenya u qaabilsan kahortagga qaniinyada masaska ay daraasaad kale ku samaynayaan.